Yeah, shit.
Conde boy.
Kipele kimegeuka kidondae. Usichanganye na ndele mwezako nitakondae. Mina penda unavyo sisi simka. Nikipitisha ulimi adi kwenye ziwa. Bibi pinuka. Migu kichwa chini na changanyikiwa. Tena usiku siya tulali. Nampa mambo adim adim dim. Sio kimoko chali. Mikono ipo kwa sim sim sim. Ongeza feni mama na sweti. Tuchuane kama kareti. Ngololo malewa shaku shaku. Siku rikodi mini jeshi somu ijaku.
You want your password.
Kimumu nya pipi utamwa kisiginoni. Nchikicha nchikichi na shovu njakiti. Leo nakesha kilindoni. Nitwange, nipepiti, nisage, nichikichi. Nikande, niumuke, kilima, nipandishe. Kibinda kui kui, kiwinda pori pori. Naringa dori dori, mawinga chori chori.
You want your partner.
Kimambo, they call me Jashi.
Unge, lembu kuka la majuto. Siku zote sinane na kaga mbali na puto.